batuuze nga waliwo mu n'abakulembeza okuva ku kyali kiyitibwa ekyebudiidi ekisangibwa eyo mu town council ye Namayingo mu disitulikiti Namayingo balaajanidde abakulembeze n'abakwatibwako abatwala ensonga z'abaana n'amaka mu bitundu bino by'e Namayingo okusobola okubayamba ku baana abongedde okuba nga kibeeyibwa mu kirombe kya Golodi mu bitundu bino ne batandika okuba nga yetubagana n'okusoma. Bano bagamba nti ekiseera wabeerewo ekikolwa bunambiro ku nsonga eno kubanga embeera yandibanga eyongera okuba nga beeti ebijja buli kaseera kubanga abaana bakyala abatya ku myaka egisoma abasinga bwe batabalina na kirowoozo kyakuddayo ku ssomero ng'abasinga bwe batabayingidde nnyo mu birombo bya Golodi okutandika okusobola okuyikula Golodi mu bitundu bino n'ekigendero ekyokufuna ensimbi ez'amangu. Bano bagamba nti babamu ku bano abadde bagenda bafuuluka mu birombo bino batandika okutulugunya abantu ba bulijjo mu mbeera y'okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Basinzidde mu kwogezganya omukono wa Nabbasa Samuel Abanja okuva e Namayingo.
Golodi afuuse ensonga mu Namayingo Town Council wano naddala ebudiidi waifo wano nga LC yo igaba budiidi LC lyedo Golodi mwasinziirira okusiba amaani.
Metaanise ekyanga disimasi ofisi ya senior labor ituhonye mu bidinyi byokolina biri abaana mu muloha kwefe kwe budiidi yakirire abaana baweerere mu kintu kibalanga okweyiya namuno muno okweyiya bwe bakulangire mu Golodi ate nga kulufuna bakulundutula ku disitulikiti nibekyali babala gwe budiidi bombaaha esikuuli nehandi bandu mukire mukozesa abaana badoto abatoola okola b'emyaka ng'ekumi na kidatu abatanyala okuhinga esifuruusi niye balikufuna emirimu naniifo kulufiirwa abaana abantu batukonye enda bakozesa abaana tebalekuule bafunye kati no kiwumulo
kakati watwala ensonga z'amaka n'abaana okuva mu disitulikiti Namayingo ngoni yobwire David ogezeganyiza omukono ffe n'alookalabula bonna abagenda bakozesa abaana bakyala abato mu birombe bya Golodi awamu n'okubatwala mu bikajjo okubanga tiye bato basaawa ebikajjo ng'agamba nti embeera eno tebagenda kugikkiriza era nga mutongole olunaku olwaleero ku bbalaza baakutandika ebikwekweto okusobola okuyiga abaana bonna n'abo bonna abagenda bakozesa abaana bakyala abato mu bitundu bino bakwatibwe era bakangavulwe.
Abantu abali kozesa abaana abato kubanga abaana abato bali ki tulijja kubakola ku ng'amateeka ge galagira era okutandika n'olwa bbalaza tulijja tambula mu Golodi tambule abalimi b'ebikaado era tubatwale mu mbuga ed'amateeka. Obubi obulimu bukozesa abaana abato nti abaana abato ba dropping out of school n'ekindi abaana bali kufiiranga ku mirimu edo tuwulira ebitaka biriigwa ku baana eruvunya aba omwana akula ya losing a childhood olinga omwana ali oti muntu mukulu so ebyo byona byona effects da child labor of course not require awareness creation abantu bategeere nti child labor mbi kubanga netujo batuuka ku mutyayi ffe tumwatusomesa tulijja ensango tukuba dialogues tulijja mu gold mining areas tuli kuba dialogues bwe tubakubira so next step eba yakukola ki implementation.